ngiyahlaba ndincede inameva ihlaba ndizokuqanda tandaze inameva ihlaba ndincede inameva ihlaba nokuba lendlela imqinwa likhoni thuba lam lokuthubele sandizofika ubomi bethu bahlukile kodwa ikhona indawo esidibana
More music at gospeljingle.com.